I wanna know today. Baby, I want to know today. I give you every day.
Abalenzi bakati balina olugambo. Balumano kwengulu tebatana misango. Bakuketa bapepe tapepe whenever you show me love. Balabanga tupepe ya tuekola bilie vya Leonardo. Neva kutunulila tebava kumiriango. Lumalanga bokera anomu seveni ya masobola. Come on mama baby. Toba wa toba wa toba wako toba wa 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 wa
wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa gonna put my focus in the middle. I'm gonna give you, baby, whatever little. Na weno sika kote kamu kabuto. Nataka kukamata, shuri njoni peni kamati. Wote wanakufata, suji kama watakupata. Ungiza wanje vyote, kukonza koga vyote vyote. Abo banu vote, ibyo wafuka ni busa vyote, vyote.
Toba wa wako, wa wako, toba wa wako matuko, bakumalila wakili evite. Toba wa toba wa toba wako, toba wa wana notute. Toba wako babeka, bo batami. I wanna know today, baby I want to know today. I give you evite, chori whatever no delay. Nasema nakudata, baby. Nataka kukamata, shuri. Wengi wanakufata, fata, fata. Nasema nakudata, baby. Nataka kukamata, shuri. Wengi wanakufata, fata, fata. Sakata.
Toba wa, toba wa, toba wako, toba wako.
Toba wako matuko, bakumalila wate.